No, it's not a true.
Oh, VLM, that's the air. Rato, eo, dipwa, dipwa, choa, fiosia.
Yeah.
Eh, si no, babe, mamta. Hey.
Kama ni beef, ni beef, kimbili police. Mina ubeba mta, mina pendo na street. Hukiwa na beef na mi, basi ujua na beef na street. Na kusikuwa na kuchengua, ukanishtaki police. Utachekwa kichali yangu, mina kubalika paka na ma police. So, itakuwa, wamejimisha. Chowone marapa wakina future. Situlikufa, tukazikwa na miti, tukafufuka.
No propaganda.